lunakulu akete bulungi akasana kemi mulanga n'olukuba kuba lwatonye akasawo kange ku mugonge nga tobo guwanywezesa gyolekera olugendo mukama yeebazibwe ntuuse mu masekkati galwo naye nga byongera okukaluwa bwe magamaga amaaso gange ne ntunula emabbali ku ddyo ndabayo olubonko obuseerezi bungi mukama onyambe buno obuwala bubwemyulamyula bunamba stop for a moment we wanna show you paradise stop for a moment nga naye nze ndi determined omutima kungamba tunatera okutuuka It's my journey
jakufuba mfungize empale yange nesati manye nituuka
It's my journey
jakugoberera mateka nsoma obupande era nituuka
It's my journey
jakukanya esala amavivi ganumbe naye nituuka wadirike mu bingi bana bakyala n'ensimbi nze siri mubuka
talinakwana negifuuka emyaka na abaana ba isirayiri gye batambulira okutuuka eri mu nsi yensuubize bano bwe bakwegana abalala mbutuddeyo gye twava kikafuuwe nze okuddayo eri gye nava ntebeerezaamu obute bwange amaanyi gange esala zange tubiganya kufa busa mukama era onyambanga erinnya lyange nerisomebwa mubali abaali babatuuse
It's my journey jakufuba mfungize empale yange nesati manyi nituuka
It's my journey
jakugoberera mateka nsoma obupande era nituuka
It's my journey
jakukanya esala amavivi ganumbe naye nituuka wadirike mu bingi bana bakyala n'ensimbi nze siri mubuka amabanja mangi n'ebigambo bingi muno obuwala obwemyula obwenyiriza mu nseene enkambwe nga n'abalabe bangi era ndituuka
It's my journey
jakufuba mfungize empale yange nesati
jakufungiza
nituuka
It's my journey Era ndituuka